lwe nina kula pojirira wabulole mette mukunyirira kansubire kibumulu lituka tusisinkana ka wantu lazima ne kubulira kama bulijja kandeto
Hey, hey, hey.